Manta on the beat. Exclusive from Zambian Tunes. The
Big Stage Africa. BSA.
Brother Sidney. Naeva. Mutotoshe. Lesa ove mutotoshe. Mushimikile. Lesa ove mushimikile. Mushimikile amafya yove panwesonde. Mushimikile amafya yonse ule pitamu.
Mutotoshe, lesa ove mutotoshe.
Jehova chayi
mushimikile, lesa ove mushimikile.
Jehova nisi
mushimikile amafya yove panwesonde.
Jehova shama
mushimikile amafya yonse ule pitamu.
Jehova chayi
kayeli. Wirindi jankalamu Arifukeme no kulomba kuliwishi Atile tatanga fweni Yobo nankwe kufibashi Arifukeme no kulomba kuliwishi Atile tatampo sheni
Wikwata no mwenso, wikwata nenso ni umwebe fionse. Wikwata no mwenso, wikwata nenso ni umwebe fionse.
Yawe
Katula wanyeo, katula wandi.
Mutotoshe, lesa ove mutotoshe. Mushimikile, lesa ove mushimikile. Mushimikire amafya yove panwesonde. Mushimikire amafya yonse ule pitamu.
Mutotoshe, lesa ove mutotoshe.
Jehova chayi.
Mushimikire, lesa ove mushimikire.
Jehova nisi.
Mushimikire amafya yove panwesonde.
Jehova shama.
Mushimikire amafya yonse ule pitamu.
Jehova chayi.
Chintu chashupa kumaboko yakwe. Takwabe chintu chinga kwanga mumaboko yakwe. Itule kulilesa ove alekwafwa. Itule kulilesa ove alekwafwa. Echo asosa mule nishe chikabako. Lesa alekumfwa. Lesa alekwafwa. Mulinane itule kuri Yehova. Katula
mutotoshe, lesa ove mutotoshe. Mushimikile, lesa ove mushimikile. Mushimikile amafya yove panwesonde. Mushimikile amafya yonse ule pitamu.
Mutotoshe, lesa ove mutotoshe.
Jehova chayi.
Mushimikire, lesa ove mushimikire.
Jehova nisi.
Mushimikire amafya yove panwesonde.
Jehova shama.
Mushimikire amafya yose ule pitamu.
Jehova chayi.
Dismanta on the beat.
Big Stage Africa, BSA.
Exclusive from ZambianTunes.com.